kutoka alo. Nilikutana naye Kilimani, Nairobi, 2015. Kibaridi cha asubuhi, kijua fani so kikali saa tano. Oh, Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye, katikati ya wenzake watano. Ah, nikamuomba kaniomba namba, moyo ni Mungu nikampa moja. She's my number 1. Nikamuomba kaniomba namba, moyo ni Mungu nikampa moja. Now she's my number 1. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana.
Tulipatana Bongo, Mikocheni, kwa zangu bichi na lopepo wa bahari. Alinipita kama meli, anayumba yumba akidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni, kamfuata utadhani zombi. Habari gani bona uko lonely? Jina ni gani akasema Zari? Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni
kwake.
Nimshike wapi ndio
aje?
Taka moyo wangu we
wake.
Watangoja sana, wakidhania tutachana. Mina yeye tumeshaivana, na ichapo siku na mchana. Yani namaanisha kwamba ndio tushawana. Tushawana na yeye, sami tuna yeye.
Tushawana.
Tushawana na yeye, sami tuna yeye.
Tushawana.
Tushawana.
Oh yeah. Tushawana.